Ngiyabonga mfowethu Roy, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Sanibonani kusihlwa bangane, sibe silokhu simile umzuzwana nje senzele umkhuleko, asikhothamise amakhanda ethu manje ebukhoneni bakhe. Baba wasezulwini onomusa, njengoba siza kulobu busuku futhi kulomcimbi onesizotha ukukhuluma nabantu bakho, siyasiqonda isidingo esikhulu sehora futhi siyakuqonda ukuba nokwenzeka kokuthululwa okukhulu kukamoya. Singavele sisondele ngendlela efanele, ngakho siza egameni likaJesu ukuzocela umusa. Bese kuthi-ke Baba, siyaqonda kulobu busuku futhi ukuthi sinokuthengwa kwegazi likaJesu phambi kwethu, nokuthi kufanele sikuphathe kanjani lokhu, futhi kungumsebenzi omningi kakhulu esidalweni esingumuntu. Ngakho siyacela Nkosi ukuthi uzovumela umoya ongcwele uze manje futhi usikhonzise futhi usinike izinto esizidingayo. Futhi uma izifiso zethu ziyintando yakho Nkosi, sikhulekela ukuthi uzojululela izifiso zethu kithi kulobu busuku ngezihawu zakhe. Phulukisa abagulayo, sindisa abalahlekile, duduza abangathokomele, futhi zazise wena phakathi kwethu, futhi sengathi ungasenzela ukuthize kulobu busuku Nkosi, into ekhethekile. Siyazi ngolunye usuku kufika njengasemuva kokuvuka okukhulu kwabesifazane ababebuya ethuneni, futhi wayethi uvukile. Kwaseke kufika uSimoni futhi wathi uvukile. Futhi ababili babesendleleni beya eMaus, futhi kwaphuma isihambi futhi sakhuluma nabo uhambweni labo. Ekupheleni kosuku basimema ukuba singene. Nkulunkulu, lokhu kungokunye ukuphela kosuku, siyakumema ukuba ungene. Siyazi ukuthi bekunguwe osisizile usuku lonke. Futhi khona-ke bukhoneni balamadoda amabili, uKleophase nomngane wakhe, wenza into ethile njengoba wayenza ngaphambi kokubethelwa kwakho. Ngalokho babazi ukuthi uvukile kwabafileyo futhi uyaphila phakathi kwabantu. Baphuthuma ngokushesha kubangane babo futhi bathi, impela iNkosi ivukile. Futhi Baba, sikholekela ukuthi uzokwenza into ethile kulobu busuku phakathi kokubuthana kwethu lapha, njengoba nje wakwenza ngaphambi kokubethelwa, ukuqinisekisa lokho emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili. Usaphila futhi uhlala unguNkulunkulu ofanayo njengoba wawunguye ngaleyo nkathi. Sinikela lokhu kuwe njengoba sibeka imikhuleko yethu nokukholwa kwethu phezu kwe-altari lakho legolide Nkosi, futhi sikubiza egameni leNkosi Jesu, futhi sicela ukuthi usiphe izicelo zethu. Amen. Ningahlala phansi. Namuhla kube usuku olungajwayelekile kakhulu. Namuhla kuseni esidlweni sasekuseni sibe nesikhathi esimangalisayo kakhulu sokuhlanganyela nabafowethu nodadewethu, futhi ngike ngaba kokuningi ukudla kwasekuseni, kodwa kungokokuqala ngqa ukuba ngibe nabo ukuba babuye futhi bathi, ufuna ukusizwa kwesithathu na, ukusizwa kwesibili na? Kuhlala kusebhayi ncane ngale khoneni, futhi uthola ukuthi awubanga nakho kwanele ukuba udle. Kodwa ngiyanitshela, sibe nejubhili lolwazi lokudla okuhle kulokhu kusa. Impela sibe nakho, sisuthe ngempela. Futhi kodwa-ke odadewethu bebelokhu beza bezungeza, singakuthelela elinye ikhofi na? Singakunikeza amanye amaqanda noma futhi ngazonke ematafulini? Impela besingekho isizathu sokuba noma ubani ahambe elambile, sibe nesikhathi esihle. Futhi khona-ke ngenze into ethile engangingakaze ngiyenze ngaphambilini, ngibe nethuba lokukhuluma esinagogeni lamaJuda. Bekungokokuqala nga ukuba ngike ngibe nakho isikhathi esihle nje. Futhi impela sibe nenhlanganyelo lapho ne umfowethu Michael Sini. Ngiyamazi, ngikholwa ukuthi uneziqu zobudokotela, futhi bambiza ngodokotela Michael Sini. Futhi ngimzwile kwi-Hebrew Christian Hour umphefumulo oliqhawe kakhulu ngempela, osindwa ngempela ngabantu bakhe. Bengihlale ngikulangazelela ukuhlangana nale ndoda elungile. kodwa ngalesi sikhathi wayesePalestine ngiyakholwa nabantu bakhe nomthwalo usenhlizweni yakhe futhi angikaze ngibe nenhlanhla yokuhlangana naye kodwa bathi uneminyaka engamashumi ayisikhombisa nesithupha ubudala ngenkathi ngangiomunye wangibuza ngolunye usuku wathi futhi Branham uneminyaka emingaki ubudala ngathi oh sengidlule emashumini amabili nanhlanu futhi bathi kangakanani na ngathi iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa nje ukwedlula amashumi amabili nanhlanu ngakho ngicabange ukuthi sengiba mdala ngaze ngezwa lokho kulokhu kusa kwamashumi ayisikhombisa nesithupha futhi usahamba ngaze ngizizwa ngimncane ngempela ngaleyo nkathi ngacabanga ngisenesikhathi esiningi esengeziwe namanje uma inkosi ilibala ngakho ngezinye izikhathi sithola lawo masosha amadala futhi kwenza umhlanganyeli wakhe uhlezi lapha emva kwami angizange ngikuqaphele lawo masosha amadala asenza sizizwe sibancane khona-ke lapho sicabanga ukuthi sisenze ukuthile bengikhuluma ngomfowethu omdala oyigugu uBosworth ngenkathi bangake bake bamazi u-FF Bosworth na o ngiqagela abaningi benu masosha amadala benimazi lapho efa yena ngathi kuye ngehla ngokushesha ukuyohlangana naye futhi ngambona ephakama futhi wayenamashumi ayisishiyagalombili nane ngikholwa ukuthi kwakunjalo wayesanda kuphuma e-Afrika ezimishini kanye nami futhi izingalo zakhe ezincane ezindala ikhanda lakhe elincane elinempandla waphakamisa izingalo zakhe kanjalo wazikhipha ngaphandle futhi ngagijima ngaya ngale futhi ngamgaqa ngezingalo zami ngakhala baba wami inqola ka-Israyeli nabamahashi bakhe futhi wathi uyazi mfuthi Branham wathi leli yihora likhazimula kakhulu empilweni yami ngathi uyazi ukuthi uyafana wathi awu angeke ngife wathi bengifile iminyaka engamashumi ayisithupha wathi khona-ke wathi ngilungiselela nje ukushintsha izindawo zokuhlala futhi niyazi nonke enimaziyo wayenamancoko futhi wayekhuluma nami lapho futhi wathi qhabo mfuthi Branham wathi kuyo yonke inkonzo yami lesi yisikhathi sami esijabulisa kakhulu kunazo sonke wathi konke engikuphilele iminyaka engamashumi ayisithupha edlule kube nguKristu futhi nganoma yimuphi umzuzu uyongena emnyango futhi ngizohamba naye ohe ngaphambi kokuba afe wayekade ethe ukuquleka amahora ambalwa futhi waphakama egumbini emilapho ekhiphe isandla ixhawulana nabaphendukile bakhe beminyaka engamashumi amahlanu edlule ababedlule emgqeni oyi izimpilo zabantu abakhulu bonke ziyasikhumbuza njengoba ngicaphunile ngisiphetho sami masibe njalo kunjalo emesabayo unkulunkulu indoda endala engcwele ngakho lona ngunyaka wethu sizovuka kulesi sizukulwane futhi sizofanele sime ekwahlulelweni nalaba bantu ngolunye usuku lapho ngihlanganisa iminyaka yami engamashumi amahlanu nantathu ngathi kumkami ngathi uyazi ngingathanda kuthiwani uma ekuseni lapho ngivuka uma ngisosukwini lwami lokuzalwa uma bekumi inkosi uJesu njengoba ngiqaphele ingelosi yenkosi imi ekhoneni lokho kukhanya ngaphansi kwalokho kukhanya bekuyoma inkosi uJesu futhi ubeyoza kimi futhi athi siyini isifiso sakho na bengingathi inkosi kuba ngiphile kade ukuze ngikukhonze futhi ubeyothi kuvunyiwe ngizokubuyisela emuva manje uze ube neminyaka engamashumi amabili ubudala noma iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala phila isikhathi sonke futhi ngokukhonza mina kodwa lokho bekungeke kulunge uma ngibuyele emuva ukuba ngibe neminyaka engamashumi amabili ubudala khona-ke umkami futhi lapha nginendodana enamashumi amabili nesikhombisa ngakho lokho bekungeke kulunge ngakho khona-ke ngacabanga awu ngiyamthanda umkami ngakho futhi kumbona eneminyaka engamashumi amane nantathu ubudala nami eyishumi nesishiyagalombili lokho bekungeke kulunge khona-ke ngacabanga awu yini ebengingayicela na ngacabanga awu manje uma bengingasho awu bengingeke ngicele lokho ngoba futhi nansi enye into Niyabo laba bantu engashumayela kubo esizukulwaneni sami ngizofanele ngiphakame naleso sizukulwane niyabo ngizofanele ngiphakame ekwahlulelweni naleso sizukulwane ukumemezela inkonzo engishumayelile niyabo ngakho bengingeke ngibuyele emuva kwesinye sizukulwane futhi ngife ngapha ngaphansi kwalesi sizukulwane emva kokuba ngishumayele kulesi sizukulwane ngakho ngacabanga awu ngokwazi kwami ngiphilile ngokwazi kwami noma yini ngakho futhi ngisabona kahle ngizwa ngamandla futhi inkonzo anginika yona ngibonga kakhulu ngayo ngingenze okwedlula konke bengingakwenza ngayo ngakho akukho lutho ngaphandle kwento eyodwa engingayenza futhi lokho ukuthi inkosi Jesu ngiyabonga ukuthi ngilokho ngiyikho ngomusa kaNkulunkulu kunjalo ngikukhumbuza akuyona indawo yokuhlekisa angikholwa ukuthi kufanele kube lapha nhlobo kodwa akushiwo ngenxa yehlaya kodwa nje okwenza sitatimende kwakukhona udade oyikhaladi owaye kwenye yezingqungquthela futhi wathi awu uthi ngifuna ukunikeza ubufakazi ngodumo lukaNkulunkulu wathi angisikho lokho obekufanele ngibe yikho futhi wathi angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa khona-ke futhi ngiyazi ukuthi angisikho lokho engangivame ukuba yikho ngakho ngacabanga ukuthi lokho kwakukuhle kakhulu futhi ngakho ngiyabonga ngalokho ukuthi angisikho lokho engangivame ukuba yikho futhi ngiyacabanga sonke siyabonga ngalokho ukuthi asisikho lokho esasivame ukuba yikho ngokuba sedlulile ekufeni sangena ekuphileni futhi uma kukhona abantu lapha kulobu busuku abangakwazi lokho futhi banaleso siqinisekiso ngethemba ukuthi nizokuphuma ngeminyango ukuze kube lo mphefumulo ugxilile esikhoselweni sokuphumula ukuze ngingabe ngisagwedla izilwandle ezigubhayo manje izolo kusehlwa asinikhiphanga kwaze kwalethi ngempela nakho sekulethi kulobu busuku kodwa sizokotuka kuseeli manje angizange ngizame noma ngizame ukuqala kushumayela ngoba angishumayeli isikhathi eside kakhulu ngezinye izikhathi cishe amahora ayisithupha lapho ngi into enjalo ngolunye usuku ngashumayela amahora ayisithupha eTabenakele ngakho ngiyazi ukuthi anifuni ngiqale ukushumayela ngakho ngivele ngithole umbhalo omncane lapha futhi ngiwufunde futhi ngedlulise ukuphawula okuthile futhi angazi ngisho ukuthi yini ngabe uBhili wakhiphile amakhadi omkhuleko na ngabe wakhiphile amakhadi omkhuleko namhlanje na kukhona amanye asale izolo ebusuku awu singase sibize umugqa womkhuleko ke angazi ukuthi uzofuna senzeni ngithanda nje ukuhlala ebumnandini bobukhona bakhe bese ke ngingena egumbini khona ke ngenze nje lokho athi angikwenze niyabo kunjalo ngicabanga ukuthi sonke siyakuthanda lokho futhi ngicabanga ukuthi abefundisi bafanele bakwenze lokho akufanele kube phandle emaphathini nokuhlangana nabantu ezindabeni zemiphakathi ngicabanga ukuthi besifanele sihlale ekuthuleni ebukhoneni benkosi futhi lokho kuzamile ukuba umkhuba wami ukungena njalo entambama ngehora lesithathu bese ke ngingabe ngisakhuluma ngize ngingene epulpiti ngalobu busuku manje kulobu busuku ukufundwa kombhalo asifunde ngale encwadini yongcwele noma yamaHebheru njalo ngiyaxolisa isahluko sesithupha siqala ngevesi leshumi nantathu ngiyathanda ukufunda izwi ngoba ngiyazi ukuthi lelizwi alisoze lehluleka izwi lami liyizwi lomuntu lingehluleka kodwa uma ngifunda leluzwi khona-ke ngiyazi ukuthi lokho kwenele kuxolisa imihlangano ukuthi cha khona-ke amazwi akhe angeke ehluleke manje asilalelisise ngempela njengoba ngininika umzuzwana wesikhathi kuba nifinyelele embhalweni kumbula ukuthi asifanele neze size ebandleni ukuzodlala ukukholwa akumele size nje ukwembatha isenzo sokukholwa sokuya ebandleni sifanele size ukuzokhonza ngomoya nangeqiniso Sifanele sijule futhi sibe qotho sifanele siqonde ngempela lokho esikuzele lapha izinsuku zibazimbi isikhathi sibi futhi sifuna ukwenza wonke umzuzu ubale futhi ikakhulukazi lapho sisendlini yenkosi ngibuka lapha kulobu busuku ininikazi elincane liboshwe lonke laba yinyanda lipheshiwe lihlezi esihlalweni esinamasondo enye indoda ehlezi lapha ngiqaphele umkayo noma omunye khona-ke esilobuso bayo ihlezi esihlalweni futhi nakho kuhlezi ininikazi ngapha esihlalweni esinamasondo izinyawo zalo zisekelwe ngaphandle ininikazi elidala elihlezi ngemuva esihlalweni esinamasondo mhlawumbe abanye babo phandle lapho abanenkathazo yenhliziyo mhlawumbe bezwe imilayezo engamakhulu ishunyayelwa kodwa bazama ukuthola indlela yempilo kulobu busuku bazama ukuthola indlela yokuphuma futhi mhlawumbe abanye balabo abasesihlalweni esinamasondo bangahle baphile iminyaka eminingi nokho kungase kube nomuntu ohlezi lapho nomdlavuza ozofa ezinsukwini zimbalwa ezizayo uma okuthize kungenzeki noma mhlawumbe omunye ohlezi lapho nenkathazo yenhliziyo kubonakala sengathi balungile kodwa ihlule legazi likhuphuka ngqo bangahle bafe emahoreni ambalwa alandelayo uma okuthize kungenziwanga futhi ngaphezu kwakho konke lokho kungahle kube nomunye ohlezi lapho ongayazi inkosi ujesu futhi bayazi bamazi emandleni okuvuka kwakhe ethethelela izono zabo bayobhubha lapho befa futhi bayazi abana ngaphandle lapho mhlawumbe lokho kumi esimweni esilungisiwe ongakaze azalwe ngokusha ngomoya ongcwele balindele lokho ngakho niyabo ngakho konke ngathi ngenza kuphawula kube benginamaconsi amabili egazi likajesu langempela engilazini bengingalibamba kanjani enhliziyweni yami futhi ngikhale izinyembezi ngime lapho ngibuke ukuthi angikhubeki ukuba ngilichithe njengoba ngihamba nalo ngiya noma ikuphi lapho engangimiselwe ukuya khona nalo bengingawabheka kanjani onke amanyathelo ukuthi angikhubekanga ngibeka izinyawo zami lapho nje okufanele zibe khona ngicabangile bengingawabamba kanjani lawo maconsi amabili egazi kodwa niyazi emehlweni kaNkulunkulu kulobu busuku phambi kwami kuyinto enkulu kuye kunegazi lakhe uqobo ngoba kungukuthengwa kwegazi lakhe wachitha igazi lakhe ngenxa yenu futhi lapha ngiyanibamba ekulaleleni kulobu busuku ngevangeli khona-ke ngifanele ngisondele kangakanani ukuze nginitshele iqiniso ngqo ngoba uNkulunkulu uzongenza ngiphendule ngakho ngosuku lokwahlulela ngaphezu kokuthi ngathatha igazi langempela futhi ngaliphonsa emhlabathini bekungaba isijeziso esikhulu ukudukisa abantu ukuthengwa kwegazi lakhe kunokuba kube ukuphonsa igazi emcengezini ebenginalo kuwo manje asibe qotho ngempela njengoba sifunda futhi sidadesha futhi sikhuleka manje esahlukweni sesithupha ivesi leshumi nantathu siyafunda ngokuba lapho uNkulunkulu enze izithembiso ku-Abrahama ngokuba yena angikuqale lokhu futhi ngiphenye amakhasi amabili ngesikhathi esisodwa ngokuba yena funga lokhu kungekho omkhulu wazifunga yena ethi impela ngiyakukubusisa nokukubusisa ngiyakukwandisa nokukwandisa ngakho kwathi esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo ngokuba abantu bafunga omkhulu kunabo kubona ukuqinisa ngokufunga kuyaqeda ukuphikisana konke ngalokhu uNkulunkulu ethanda kakhulu impela kubonisa izindlalifa zezithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe waqinisa ngokufunga ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo sibe nduduzwe enamandla esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo kwangathi inkosi ingabusisa izwi layo njengoba sikhuluma cishe imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu kulo futhi sibone ukuthi uma esihola ukuthi senzeni Bengicabanga ngokuthi isiqinisekiso nobufakazi kubonakala sengathi umuntu ohlala efuna isiqinisekiso noma uhlobo oluthile lobufakazi. Nokunye okuningi njengalesi sikhathi sokuiminyaka yabanqikazayo esiphila kuyo, yonke into efanele iqinisekiswe ifanele ibe ubufakazi kuyo. Futhi ubufakazi besiqinisekiso buzinika isiqinisekiso salokho esikufunayo. Lapho umuntu ethenga imoto, kumele abe nencwadi eyisibopho ehambisana nomthetho kuleyo moto, futhi nakuba engenayo imoto ihlezi egaraji lakhe. Uma enencwadi eyisibopho ehambisana nomthetho, kuyisiqinisekiso kuye ukuthi ungumnikazi waleyo moto, ngoba unencwadi eyisibopho ehambisana nomthetho noma ilungelo. Futhi khona-ke uma sithenge isiqephu somhlabathi, nakuba singakaze siwubone umhlabathi, singazi lutho ngomhlabathi, futhi nokho sinencwadi eyilungelo lobufakazi kulowo mhlabathi, unguwethu noma ngabe siwubonile noma cha, usenguwethu. Imoto ingeyethu noma ngabe siyibonile noma siyibonanga, nokho sinelungelo esinikezwe lona, futhi siyiphethe efeni lethu, egameni lethu, ukuthi lelo lungelo lisikhombisa ukuthi singabanikazi baleyo moto. Futhi incwadi eyilungelo lobufakazi sitshela ukuthi singabanikazi bempahla. Manje kumaHebheru siyafundiswa futhi ukuthi kukholwa, amaHebheru 11, ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Niyabo, kuyinto. Manje akulona ithemba, abantu abaningi beza nethemba, kodwa kukholwa kungukuqiniseka, akuyona into ethize oyithembayo. Lapho ukukholwa sekubambile, unento, hayi nje inganekwane, ubambe into ethize. Uyakwazi, akukho okukunyekazisayo kuyo, ingeyakho, uqinisekile, unayo esandleni sakho, uyitholile, iyifa lakho. Isibonelo, uma bengilambile bengibulawa yindlala, futhi ulofu wesinkwa ubuyoyisindisa impilo yami, futhi ukuthenga ulofu wesinkwa ngamasente angamashumi amabili nanhlanu, futhi omunye unginike amasente angamashumi amabili nanhlanu. Manje njengoba nje ngibona futhi ngiyazi ukuthi ngibambe lawo masente angamashumi amabili nanhlanu okungamandla ukuthenga ulofu wesinkwa, ngingajabule nje ngamasente angamashumi amabili nanhlanu. Njengoba bengingaba njalo ngolofu wesinkwa, niyabo, ngokuba sengivele nginamandla okuthenga athenga ulofu wesinkwa. Ngakho-ke yileyo ndlela ukukholwa okuyiyo. Ukukholwa yinto onayo, uyazi ukuthi unayo. Futhi lapho wemukela ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, khona-ke ukuthi uNkulunkulu uzokunika lokho, nokho ukuphulukisa kwakho kungahle kungabi lapho, kodwa nokho kukhona okugxilile ngaphakathi kuwe okukutshela ukuthi kuzolunga. Khona-ke ungajabula njengoba wawunjalo, ungajabula nje njengoba uhlezi esihlalweni esinamasondo. Sengathi ubuphandle lapho emgwaqeni, ugxuma phansi naphezulu, umemeza futhi ugijima uzungeza, udumisa uNkulunkulu, ngoba usuvele unabo ubufakazi, sekuvele kungokwakho. Niyabo, akusiye nganekwane, akuwona umcabango, kuyinto yangoqobo, futhi noma yini lokho, kuyinto yangoqobo, akuyona inganekwane, yinto osuyibambile ngempela. Manje kulapho abantu abaningi kakhulu behluleka khona ukuthola ukuphiliswa, banethemba esikhundleni sokukholwa, uthemba ukuthi uzoba njalo. Wena uthe ukuba nohlobo lokukholwa olucatshangelwayo ngenxa yokuthi uzwa ukuthi ukufanele lokho.
Actually, you got a hold of faith. It's a substance.
Kodwa lapho empeleni ubambe ukukholwa kuyinto into yangempela khona ke ubamba lokho yilokho okukulethayo lapho ngifisa sengathi bengingabana lokho ukukholwa ukuthi iphazi engingathanda ukuba nakho ngiyaxolisa anginakho indlela kuphela engigxilisa ngayo ukukholwa okukhulu yilapho engitshela ukuthize kufanele ngikwenze noma engikhombisa ukuthi ngikwenze. Kuba ubengabonakala lapha emsamo kulo busuku futhi athe kimi, yana emathuneni omongameli kusase kuseni ngehora leshumi nqo ubize uGeorge Washington kwabafileyo. Bengingameme umhlaba wonke ukuba uze uzokubuka kwenziwa. Yebo mnumzane, ngokuba nginokukholwa kulokho engikutsheliwe ngoba akakaze ehluleke kuqinisa noma yini akushilo kimi. Ngakho nginokukholwa kukho, ngikukholwa ukuthi kuyiqiniso ngoba kuyindaba eyakhiwe. Kusukela phansi empilweni, kusukela ngisengumfanyana, yonke imibono yezinkulungwane awukhona wodwa wayo wake wehluleka. Ngakho-ke yiqiniso elinginika ukukholwa, nginokukholwa kulokho akushoyo. Manje bengingahle ngizibuze ukuthi ngezinye izikhathi angiyeqanga yini imingcele ngokuthi uNkulunkulu ngiphe kukholwa ukuba ngikhulume kulona, ngikhulume kulowo, ngikhulume kulowo. Manje siyaqonda ukuthi iNkosi yethu uJesu ingu-Imanueli ayekaze ikwenze lokho ngokuba yasho ngokusobala kuJohane ongcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise ekwenza, hayi ezwa uyise ekusho, kodwa bona uyise ekwenza. Indodana iyakwenza kanjalo. Niyabo, kufanele kube khona okwenzekayo okukwenza ube nalobu bufakazi, lesi siqinisekiso. Manje uma uNkulunkulu ethe lizobe lina ekuseni, bekungeke kube nzima kimi ukulungiselela imvula ngoba ngiyazi ukuthi lizokuna. Manje uma singakuguqula lokho kusukela ekuboneni umbono noma ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu elizwakalayo, kodwa ukuguqula uku indlela yokuqala yokuba nokukholwa iwukuzwa izwi likaNkulunkulu elilotshiwe. Manje lapho uNkulunkulu engena phakathi kwethu futhi azifakazise kithi ekusinikeni umoya ongcwele okukhuluma ngezilimi nokunikeza incazelo, kuthumela iziphiwo phakathi kwethu kanjalo noma isiprofetho esimi endaweni ethile futhi esisho into ethize futhi enze into ethize futhi kufakazise isikhathi nesikhathi ukuthi akwehluleki neze. Lokho kufanele kusakhele endaweni eyosinika ukubamba kulelo zwi. Obekungeke kukudedele, bekufanele kube ubufakazi khona lapho inqobo nje uma uNkulunkulu esho njalo. Lokho kuyakuxazulula. Niyabo, ngiyesaba ukuthi izikhathi eziningi ukuthi thina asimi isikhathi eside ngokwanele ukucabanga ngesikhundla esikuso. Manje iningi labantu, noma ngiyaxolisa ngisho lokho, abantu abaningi ezweni langaphandle babuka umhlangano walolu hlobo njengolunye uhlobo lwenkohliso ethize, bengazi ukuthi bathini. Futhi sizonika udumo kulokhu ukuthi kube nokumelelwa okungamanga okuningi kwalokhu. Kodwa ngaphambi kokuba ube nedola mbumbulu, kufanele kube nedola langempela ukuze lelo dola limbumbulu lenziwe ngalo. Uma kungenjalo, wena-ke elimbumbulu lingeloqobo. Niyabo, ngokuqiniseka njengoba kukhona amanga, kufanele kube khona okwangempela okwenziwe ngakho. Ngakho kukhona umoya ongcwele wangempela, ukuphilisa kobuNkulunkulu kwangempela, amandla angempela kaNkulunkulu, ukukholwa kwangempela ezwini. Futhi leso isiqinisekiso, into ethize egqilile. Kumangalisa kanjani? Kuyaqinisekisa. umuntu ufuna lokho impelo yomuntu uNkulunkulu wenza umuntu ngaleyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo umuntu manje ngakho ke ukwenza umuntu ngalelo hlobo lokuziphaqula uNkulunkulu wenza ukuthi ize kuphendula esifisweni salowo muntu uNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo njengoba uOral Roberts ubehlale ePaula uNkulunkulu olungileyo kodwa ungakuthathi lokho ukuse kude manje uNkulunkulu olungile futhi impela kunjalo ungamthathi kahle kakhulu njengomuntu othile ibhungu lathi kungekudala uNkulunkulu ulunge kakhulu akunendaba ukuthi ngenzani oyebo unendaba uma ungalikholwa izwi lakhe nje ukuliguqula okukodwa okuncinyana kwabangela bonke buhlungu benhliziyo konke ukugula konke ukufa yonke ingane encane ekhalayo efayo onke amangcwaba ngoba umuntu oyedwa wakholwa ngokungesikho nje ingxenye yezwi likaNkulunkulu kwabangela yonke lenkathazo ungacabanga ukuthi siyoke sivumele nokukodwa okuncane kwakho ukuthi inyelele kudlule futhi singene singakholwa noma yini ethenjiswe nguNkulunkulu ngakho-ke ngingahle ngingabi nakho kukholwa njengoba ngishilo ukuhamba njengoba kwenza u-Enoki ngithathe ukushaywa umoya kwantambama futhi ngiye ekhaya noNkulunkulu kodwa ngifisa sengathi benginalokho kukholwa kodwa ngisoze ngama endleleni yomunye umuntu futhi ngihlekise ngabo onalo lo hlobo lokukholwa ngizobancoma indoda enalokho kubamba kwalokho kukholwa manje ukukholwa uNkulunkulu watshela u-Abrahama lapha umnika isithembiso kwase kuthi ke uNkulunkulu wasiqinisekisa lesi sithembiso kuye umnika ubufakazi ngokufunga phambi kwakhe futhi into engaguquleki ukuthi uNkulunkulu angeqambe amanga futhi akusikho lokho kuphela ngenkathi emithimbisa khona-ke ngale kwalokho wafunga kukho uNkulunkulu ethatha isifungo kuye uqobo ufanele ufunge umuntu omkhulu kunawe futhi kwakungekho umuntu owayengafunga kuye omkhulu kunaye ngakho wazifunga yena futhi isithembiso sasiku-Abrahama isehlanganiso enzalweni yakhe emva kwakhe hhayi izinzalo kodwa inzalo yakhe futhi uKristu uyinzalo ka-Abrahama futhi thina sikuKristu ukuphila kukaKristu kithi kusenza abantwana baka-Abrahama futhi sizindlalifa kanye naye ngokwesithembiso futhi u-Abrahama ngemva kokuba esesamukele isithembiso akazange ngabaze ngesithembiso ngokungakholwa kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi kwakuyinto engenakwenzeka cishe impela ngenkathi emukele isithembiso ngoba wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu nosara umkakhe wayenamashumi ayisithupha nanhlanu cishe wayesedlule ngeminyaka emihlanu noma eyishumi ukunqamuka ukuya ezikhathini futhi wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu futhi wayelokhu njalonjalo enika uNkulunkulu udumo ngokuqhubekayo ngiyathemba ukuthi anicabanga ukuthi kungukuthuka okungcwele kodwa sengiyacabanga nje manje usara esedlule esikhathini sobufazane futhi uthi sara emva kwezinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili zokuqala uzizwa kanjani sithandwa na akukho okuhlukile udumo kuNkulunkulu sizoba nengane noma ikanjani niyabo futhi ezinsukwini ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ezilandelayo kukhona okwenzekayo sithandwa na akukho lutho udumo kuNkulunkulu kuzoba isimangaliso esikhulu manje ngoba kunalokho okwenzeka uma kwenzeke ngenyanga edlule yebo sizoba nayo ngoba ngani na wakholwa nguNkulunkulu wayebambe ukuthize wayengathatha uNkulunkulu ezweni lakhe ukubambelela wayengabambelela esithembisweni sikaNkulunkulu manje siyaqaphela-ke njengoba unyaka udlula akwenzekanga lutho iminyaka emibili namanje udumo kuNkulunkulu usara wenza amabhuzu amancane nokuncane okunamagqabhagqabha niyazi naye yonke into ilindile wayelindile ngoba wayazi ukuthi le ngane yayiza ngoba uNkulunkulu wakwethembisa futhi manje sifanele ukuba yinzalo ka-Abrahama ukukhuluma ngokomoya ngokuba kuKristu manje sifanele sibambe zonke izithembiso zikaNkulunkulu futhi sizilondoloze njengokungathi bese zivele zenziwe
For when God has spoken,
ngoba lapho uNkulunkulu esekhulumile akasoze akuhoxise.
Now when God is brought to a decision, and the decision that God makes, the
manje lapho uNkulunkulu letho esinqumweni nesinqumo uNkulunkulu asenze kuqalele uzofanele ahlale fana ngoba ungongena siphelo uphelele futhi izinqumo zakhe ziphelele. Ngakho ke angeke ajinga kusho lokho ngonyaka odlule, kodwa ngazi ngokwengeziwe ngakho kulunyaka. UNkulunkulu uNkulunkulu ongena siphelo uphelele futhi sonke isinqumo asenzayo siphelele. Akadingi neze ukuguqula ngoba kuphelele kwasekuqaleni, akadingeki neze ukuthi akuhoxise. Ngakho ke ngingenza isithembiso angazi ngifanele ngisihoxise, kodwa uNkulunkulu akakwenzi lokho. Futhi uma uNkulunkulu wabizelwa enkundleni ukuba aphulukise umuntu wayegula, nesisekelo uNkulunkulu aphulukisa umuntu kuso, ufanele ayigcine ingunaphakade leyo nto efanayo. Ngikathi umuntu wayelahlekile indlela yakhe yodwa kuphela, wenza ukulungiselela ukusindisa lowo muntu, futhi esisekelweni wamsindisa. Kusekhona namuhla igazi elichithiwe ukuphulukisa umuntu kwakungokukholwa, futhi yileyo ndlela kuphela aphulukisa ngayo namhlanje, kungokukholwa ukukholwa izwi lakhe. Kunjalo impela. Manje ngakho uNkulunkulu emva kokuqinisekisa, ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi, kodwa ngiyenze isithembiso emva kokuba uNkulunkulu enike u-Abraham isithembiso, khona ke wakuqinisekisa kuye ngokumsoka. Kwakuyisibonakaliso futhi sasisenyameni yakhe. Futhi manje ngikhuluma nezithameli ezixubile, kodwa mina ningithatha njengomfowenu. Manje ngikathi u-Abrahama eseguga, neBhayibheli lathi umzimba wakhe wawusufana nofile. Wayengabheka phansi kulesi sibonakaliso enyameni yakhe, futhi wazi ukuthi kwakuwuphawu lukaNkulunkulu ukuthi wayeyogcina izwi lakhe ukusoka. Buka lobo bufakazi uthi uNkulunkulu wenze isithembiso. USara uthi, kodwa nginamashumi ayisishiyagalolunye futhi sengidlule kude kunoma yisiphi isenzo sempilo. Kodwa khona-ke u-Abrahama wayengaphenduka futhi abuke ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wathi lolu wuphawu, futhi u-Abrahama wayenganike uNkulunkulu udumo futhi abe namandla kunakuqala, ngoba kwakuwuphawu, isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wayezomnika khona. Manje wethembisa futhi ukuthi abantwana bakhe bayogogobala futhi babe sezweni labezizwe eminyaka engamakhulu amane, futhi babe kulelizwe eminyaka engamakhulu amane izigqila njengezinja. Ubukeke sengathi uNkulunkulu wayephendule umhlane wakhe, kodwa kwakungokwesithembiso sakhe. Ufanele asigcine isithembiso sakhe. Uma babefuna ukuthatha enye yalawo mantombazane asemancane amaHebheru futhi futhi bayidlwengule lawo masasha aseGibhithe, ayekwenza nje. Uma babefuna ukubulala enye yamadodana, babevele bayibulale. Babeyiphosela isinkwe sidale sikhundile, futhi bayasidla noma bafe, futhi bona izicile nje, futhi babesindwa futhi beshaywa belahla phansi. Futhi kwakubonakala kuxakile ukuthi uNkulunkulu wayengavumela into enjalo, kodwa ngezinye izikhathi uNkulunkulu wenza lezo zinto, aziphathe ngezindlela eziyinqaba, kodwa uhlala egcine izwi lakhe.
And when the time of the promise drew nigh, there came down out of the wilderness.
What is this? It's on dead. It's a card. It's a tembizo. Nako, welcome, prophet. Pumetane, no issue on Jankos. It's a guy only, no imzungeza.
And he come down and gave them.
Futhi wehla futhi wabanika izwi lenkosi ukuthi wayekuzwile ukukhala kwabo, futhi wakhumbule isithembiso sakhe futhi ngamunye walabo abasokiwe. Manje wayezozikhumbula izithembiso zakhe, ngakho wabatshela ukuthi kwakukhona izwe lapho babengakhulisela khona abantwana babo. Kwakuyizwe elihle, kwakuyizwe elilungile, eligeleza ubisi nezinyosi, futhi kwakungadingeki lutho lapho. Kwakuyizwe eliyigugu.
Remember, none of them had ever been there.
Kubulani akekho noyedwa wabo owake waba lapho babengazi lutho ngezwe kodwa babefanele baziphathe ngokukholwa esithembisweni futhi baziphatha ngokukholwa futhi basuka eGibhithe ngaphansi kobuholi bukaNkulunkulu nomprofethi wakhe owaye batshela ngezwe elingcono.
So they come up out of Egypt and they came to a place called Kadesh Barnea.
Ngakho baphuma eGibhithe bafika endaweni ebizwa ngokuthi Kadesh Barnea. Ngikhole ukuthi kwakungalapho lapho Joshua iqhawe elikhulu phakathi kwabo awela ukuyohlola izwe.
He crossed Jordan and went over to the other.
Wawela Jordan futhi wawelela kwelinye izwe futhi wabuye nobufakazi bokuthi izwe lalilihle.
God's word was perfect. His promises were.
Ukuthi izwi likaNkulunkulu laliphelele, izithembiso zakhe zaziqiniso, futhi wayenobufakazi, isiqinisekiso sokuthi izwe lalilapho. Wayebamba ukuthize ukuthi izwe laliyi lokho ncamashi uNkulunkulu ayethembisa ukuthi liyoba yikho. Amadoda amabili ayethwele isixa samagilebhizi. Abantu babenganambitha futhi babone ukuthi izwe lalilihle ngokuyisiqinisekiso sokuthi uNkulunkulu wayesigcinile isithembiso sakhe. Kwase kuthi-ke u-Israyeli wawela eJordani wangena ezweni lesethembiso noJoshua wabahlukanisela amazwe babenokuthula babeyisizwe babenamabandla abo batshala izitshalo zabo bakhulisa abantwana babo babayisa ebandleni futhi baphila ngokujabula futhi uNkulunkulu wabeka ukwesaba kuzo zonke ezinye izizwe zabo futhi babengabantu abakhulu. Kodwa ekugcineni emva kweminyaka eminingi kangaka baqala ukwenza amathuna lapho ngoba amaqhawe okholo amadala ekugcineni kwadingeka ehle aze afike kupheleni komgwaqo futhi afe. Futhi baqale ukuba amatshe amathuna nabenzi benhloko amathuna atshalwe kulelizwe elikhazimulayo uNkulunkulu ayebathembise lona. Babefanele bafe kungakhathaleki ukuthi babekuliphi izwe elihle izithelo ezinhle ababezidla kodwa babefanele bafe.
Then one day down come the great chief captain.
Kodake ngelinye ilanga kwehla enkulu induna enkulu inkosi uJesu futhi uqala ukubatshela ngelinye izwe. Ekhali kababa wami kunezindlu eziningi kuba bekungenjalo bengiyanitshela futhi ngizohamba futhi nginilungisele indawo futhi ngibuye futhi nginamukele kimi ukuze lapho ngikhona nani nibe khona. Ngamanye amagama njengalokhu ubuthembekile embangeleni kodwa ufanele ufe kodwa kukhona izwe umuntu ahlala kulo futhi angafi. Kukhona ukuphila emva kokufa. Isithembiso sinje kubantu kwakubangalisa futhi kwamangaza abaningi. Kodwa wafika eKadesh Barnea yakhe isihlalo sokwahlulela sasiyiKadesh Barnea. Futhi wafika eKadesh Barnea eKalvari lapho phezu kwakhe wathwala izono zezwe eKalvari.
But he crossed also the Jordan that we call the Jordan.
Kodwa wawela futhi Jordan esibiza ngokuthi Jordan lokufa. Wawelela kwelinye izwe futhi wafa izinsuku ezintathu nobusuku. Wafa ilanga lazela yeka ukukhanya. Wafa umhlaba waze wabane kuphazamiseka kwemizwa. Kwaza mazamisa amadwala aphuma ezintabeni wafa futhi ngosuku lwesithathu wavuka futhi enobufakazi bokuthi kukhona izwe lapho umuntu angaphila khona futhi angafi. Wabuya evela kulelozwe kukhona ukuphila emva kokufa. Manje uthi kubafundi bakhe ngizoninika isibambiso salokhu ngizoninikeza isiqinisekiso salokhu njengoba benza ku-Abrahama ngokusoka.
But wait up there at Jerusalem until you have got the confirmation.
Kodwa lindani phezulu lapho eJerusalema nize nithole isiqinisekiso nize nibe nobufakazi. futhi balinda kwathi ngosuku lweshumi kwafika umsindo ovele ezulwini njengomoya ovunguzayo onamandla owagcwalisa isakhiwo sonke lapho babehlezi khona futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele izikotha zomlilo zahlala phezu kwabo futhi bonke bagcwaliswa base beqala ukukhuluma ngezinye izilwimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela.
That our Joshua
kwakungubufakazi bokuthi uJoshua wethu uJehova Msindisi wayesebuyile kwabafileyo futhi wasinika ubufakazi bokuthi uma sifa siphinde siphile ngakolunye uhlangothi. Isiqinisekiso ukuqinisa ukunikeza ubufakazi bakho. Futhi manje namuhla ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili sisengakwazi ukubuka emuva futhi singabona lapho esake saba khona phansi enkucunkucwini yesono futhi sono ukungakholwa leso yisono sasekuqaleni nokuwukuphela kwesono. Into yasho esikhathini esingeside esedlule ngiyaxolisa ngakungowesifazane ngangishumayela ebandleni le-Methodist futhi ngathi ukuphuza kusona isono, ukuphinga kusona isono, ukuqamba amanga nokweba akusona isono. Futhi kwakukukhulu kakhulu kwayedwa oyigugu udade omdala futhi wasukuma wathi ngicela ungitshele siyini isono na. Ngathi kungakholwa nenza lezo zinto ngoba anikholwa. Uma ukholwa kunganike ubungeke uzenze. Kuyizingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa futhi kulunga kuyingxenye engehlukaniseki yokukholwa ngoba ugxile kulokho kukholwa isiqinisekiso ubufakazi.
Look back where you once were.
Manje bheke muva lapho wake wabakhona. Manje bheka lapho osuvukele khona manje. Khona ke wafa kanye noKristu, wambelwa egameni lakhe, wavuswa naye ekuvukeni. Ngokomoya kulobu busuku ngokwezwi manje sesivusiwe kanye naye, sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Nawo wonke udeveli onqotshiwe phansi kwezinyawo zakhe ehlezi ebukhoneni obuphilayo benkosi uJesu. Uma lokho bekungafanele ukukunikeza ukubamba okuthize ukumbona nalobo bufakazi obufanayo lokho kukholo okufanayo okwanikelwa kwabanganye kwabangcwele manje ekusebenzeni kwenza izinto ezifanayo namuhla okwakuhlale kuzenza ubone ukubonakala kwenkosi uJesu phakathi kwethu nokubheka emuva nokubona lapho esake saba khona futhi manje lapho esikhona manje. Sasifile ngaleyo nkathi futhi manje siyaphila futhi ngokuqinisekile njengoba sifile futhi zambelwa kanye naye sivuswe kanye naye ekuvukeni ngokuba sivukile phansi lapho. Amen. Manje ngizizwa ngikholwa.
We are dead.
Ngani na sifile futhi izimpilo zethu zifihliwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi zabekwa uphawu ngomoya ongcwele. Ngibheka emuva futhi ngibone lapho engake ngaba khona. Lowo William Branham wafa eminyakeni ngamashumi amathathu nambili edlule. Futhi manje siyisidalwa esisha kuKristu. Sesivele sivusiwe kanye naye futhi sihlezi naye manje ezindaweni zasezulwini. Ngegunya lezwi lakhe litshengisiwe ukuthi wonke udeveli uzosithobela. Futhi akukho lutho nangayiphi indlela. Ngegama lami bayakukhipha amademoni futhi bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyo. Nyoka baphuza kubulelayo babeke izandla phezulu kwabagulayo futhi baya kusinda. Leso isithembiso sakhe. Nasi siqinisekiso sesithembiso sakhe. Oh masivume ubuthekatheka bethu futhi uNkulunkulu asinika amandla nokukholwa. Kubo kanye ubukhona obuphilayo bukaJesu Kristu lapha kulobu busuku. Indodana kaNkulunkulu. Ngamanje abangane bami ababili lapha ngoFebruwari ngenkathi siphandle eArizona futhi sesiphandle entabeni sasikade siphandle lapho sizingela izinsuku ezimbalwa emva komhlangano futhi sabona izinkanyezi ezimbili ukuthi zazisondele kangakanani futhi ngathi mhlawumbe ukuthi zithelelene ngezigidi eziningi zeminyaka yokukhanya zithelelene phambili kunoma sinjalo kuzo futhi ngathi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu owenza umhlaba nezulu uNkulunkulu owenza ukuhamba kwelanga nezikanyezi owenza amazulu nomhlaba futhi wakudala ngezwi lakhe elikhulunyiwe kubulani izwi liwumcabango ozwakalisiwe uNkulunkulu wakucabanga khona ke ngenkathi esekuzwakalisile kufanele kwenzeke ngokuba izwe labunjwa ngezwi likaNkulunkulu futhi izinto zenziwa ngezinto ezingabonakali kwakuyizwi likaNkulunkulu walicabanga futhi walikhuluma futhi lizofanele lifezeke yimbewu ekhulayo futhi ngokubangalisayo ezofanele iveze inkathi yayo futhi singathatha izwi lakhe futhi sibone lokho akuthembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyokhipha laba bantu futhi enze yona impela into ayenza njengoba enza ngezinsuku zaseSodoma futhi siyalibuka futhi sibone lezi zinto besifanele sibambelele ezithembisweni zikaNkulunkulu futhi size kuye sibona ukuthi siqilise imiphefumulo yethu esikhoselweni sokuphumula asikhothamise amakhanda ethu
Lord Jesus confirmation
Nkosi Jesu isiqinisekiso sikubonga kanjani ngobukhona balowo onobuNkulunkulu kulobu busuku
If the people could only realize their authority
Ngoba abantu bebengaqonda kuphela igunya labo kuye wo bekungaba kuhle kanjani Nkosi ukuba nje bebengakukholwa kuphela babe nokukholwa Ngakathi bona kulobu busuku babambe lokho kukholwa abakufundisiwe abashumayeliwe ukushunyayelwe kubo njalo futhi bakufundile eBhayibhelini bababonile abanye abakwabile Wo uNkulunkulu omkhulu uJehova onamandla owenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu manje wenziwe inyama enyameni yethu ngomoya ongcwele lapha kulobu busuku Uphilisa izwi futhi uphilisa izithembiso ozikhulumile siphe kulobu busuku ukuthi lonke ikholwa lingahle likubone futhi liphulukiswe futhi wonke ongakholwayo bangahle bavulwe amehlo abo ebukhoneni bukaJesu Kristu nesiqinisekiso sokuvuka kwakho futhi uNkulunkulu lowo Joshua uJoshua wethu wakwelinye izwe wafika kithi futhi wahlangana neKadeshi Barnea yakhe ngenxa yethu sonke futhi iKadeshi Barnea yethu yayilapho eyalitshare ngobunye bosuku manje sithathwa njengabafile nokuphila kwethu kufihliwe kuye savuswa kanye naye kuvukeni sihlezi ngakwesokunene sakhe namhlanje ezindaweni zasezulwini siphe Nkosi ukuthi ukuqonda kwabantu kungavulwa futhi sizokunika udumo egameni likaJesu manje amakhanda ethu ekhotheme mzuzwane nje ngizobuza umbuzo ngesizotha isikhathi sethu siyaphela ngifuna ukubuza umbuzo onesizotha futhi ngifuna ninikeze ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yenu ngiyaniyala phambi kukaNkulunkulu kotheni zokwenza uma ungakasamukeli lesi sithembiso sokuphila kuphakade futhi unesiqiniseko esiphelele kanye nokusebenza kukamoya ongcwele empilweni yakho futhi ungathanda ukuba nakho Ungavele nje namakhanda enwe khotheme wonke umuntu vele uphakamise isandla sakho uthi ngikhulekele mfuthu Branham ngifuna lokho empilweni yami uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi ibusiswa kulungile umunye manje ngenkathi sisalindile uthi mfuthu Branham ngikhulekele ngifisa sengathi benginaleso siqinisekiso enhliziyweni yami ukuthi ngixilile kuKristu zonke izono zami zingaphansi kwegazi nginokuthula okudlula ukuqonda futhi ngiyazi ukuthi ngiphila kuKristu ngifisa sengathi bengingakusho lokho futhi Branham ungangikhulekela na ngabe ube khona ongaziphakamisanga izandla zabo bangaziphakamisa izandla zabo manje na uNkulunkulu akubusise wena Mayibongwe inkosi kuhle lokho kulungile qhubekani nje niphakamisa izandla zenu ngiyazibona emuva le ngemuva
Just waiting preachers everybody praying God bless you he sees your decision
Ukulinda nje bashumayeli wonke umuntu khulekani manje uNkulunkulu akubusise uyakubona uyasibona isinqumo sakho
He sees you just keep praying He sees he's watching way back. I see it, sonny boy.
Uyakubona, qhubeka nje, ukhuleka, uyakubona, ubhekile, emuva le, ngiyakubona mfanyana, uNkulunkulu anibusise emuva lapho, lona ngapha, qhubeka nje, ukhuleka, kulungile.
Our heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini uzibonile izandla zabo ziphakama ngokomthetho wesayensi bayeshaye indiva yesayensi ngalonkathi ngqo ngoba ngokwesayensi izandla zabo zifanele zilengele phansi amandla adonsela phansi asibamba lapho kodwa bekukhona umoya kubo owenze isinqumo baphakamise izandla zabo bebelungele bebazi ukuthi bekukhona into ethize ekhuluma kubo ebingayikufa uNkulunkulu wasezulwini futhi bebazi ukuthi bebengalungile futhi bebefuna ukulunga baphakamisa izandla zabo bakukholiwe manje baba ngikhulekela ukuthi uzosebenzana nabo manje egameni lika Jesu Christu amen Bangaki ose sakhiweni njengamanje ngiqale ukwenza ukubizela ialtar kodwa umoya ongcwele ungimisile into ezimanga leyo impela kunjalo kukhona okunye uthe awuzange unikeze ubukhona bokwami isiqinisekiso sobukhona bami kwamanje bangaka abantu phakathi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko awunalo ikhadi lomkhuleko futhi uyamkholwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu olapha manje ukanye nathi na Phakamisani izandla zenu nonke niyabo yonke indawo ngiyabonga umzuzwana nje ngemva kwesikhashana khuleka nje futhi ucele kuNkulunkulu Nkosi ngiyakholwa ukuthi umbhalo uyangitshela umelusi wami ungifundele wona futhi ushumayele ngawo ngibezwile abanye futhi bangitshela ukuthi ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu manje bathe unguye izolo namuhla naphakade Nkosi ngiyeza ngiyagula bengingekho lapha ukuthola igadi lomkhuleko futhi ngizothinta wena Nkosi futhi manje uma umfowethu Branham esitshele iqiniso akangazi noma akazi lutho ngami ngifuna wena ukhulume ngezindebe zakhe njengoba wenza ngezindebe zikaKristu ngalolo suku futhi njengoba atshela usifazane lokho ngomopho wakhe futhi wena mthinde nje futhi manje ngizizwele mina uqobo isiphiwo futhi ngiyazizwela kufanana kudonsela egiyeni futhi manje uma nizomkholwa futhi nimcele uNkulunkulu uzonipa khona futhi uma ezokwenza lokho ngomusa wakhe kulobu busuku singaye ekhaya futhi sithi impela iNkosi ivukile njengalabo ababevela eMawuse futhi nginesiqinisekiso manje ukuthi wethembisa lokho imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza lona kanye uhlobolo imisebenzi esikhulume ngalo izolo busuku futhi unguye izolo namuhla naphakade nemibhalo iqinisekisiwe futhi siyazi ngokuqinisekile ukuthi siphila usukwini olufanane sodoma neGomora ngokuba sibona abavangeli emhlabeni futhi sifundiswa ukuthi ibandla elikhethiweyo liyibandla elikhishelwe ngaphandle futhi lehlukaniswa nezwe noma izinto zezwe futhi ngibone lezo sibonakalisa sifanayo asinikeza lapho ngaphambi kokushiswa kwesodoma futhi kuyisithembiso sokuthi uzoshisa umhlaba maduze impela bese kuthi ke uma uNkulunkulu ezokwenza lokho nonke ninayo nisosodoma balekani ngamandla njengoba ningenza kubani nize ebandleni kunjani ukuthi liphi ibandla na izingane ezizelwe ezintsha kuKristu linye kuphela ibandla awulijoyini uzalelwa kulo niyabo niyabo ubuzalwa okusha sengathi uNkulunkulu angawuphendula umkhuleko manje ake sithathe izinhlu nje futhi makakhulume ngezinhlu ngokuhambisana kwedlule lapho manje lowo ongenalo ikhadi lomkhuleko manje uma unekhadi lomkhuleko ungasiphakamisi isandla sakho labo abangenalo ikhadi lomkhuleko noma yikuphi kuloluhlu olusesandleni sokudla phakamisa isandla sakho uthi futhi Branham ngiyakhuleka uma ungazifuneli wena khulekela omunye umuntu noma yini oyifunayo iba nesicelo nje khuleka kulungile uNkulunkulu akubusise manje bheka ngapha futhi othe enhlizweni yakho Nkosi Jesu ngiyalikholwa izwi lakho futhi iBhayibheli liyasho kumaHebheru isahluko sesine manje siyazi ngaphambi kokuba sisho lokhu ukuthi uJesu wayeyizwi likaNkulunkulu lenziwe inyama ngabe kunjalo na iBhayibheli liyasho kumaHebheru sine ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhla ngoJesu ombili lahlukanisa umkantsha wethambo nomahluleli wemicabango yenhliziyo ingaleso sizathu wayengakwazi ukubabheka futhi athi kukhola kwakho kukusindisile wakubamba lelo yizwi futhi umani ihlale kimi nezwi lami kini ungajoli enye yehlelo imfundiso eyenziwe ngumuntu exutshiwe kuwe hlala umzulwa ungonakalisiwe nezwi umani ihlale kimi nezwi lami kini celani nikuthandayo ngokuba izwi lahlulela imicabango yenhliziyo kholwa nje manje yiba nokukholwa bona ukuthi uyakuqinisekisa yini engikushilo ukuthi kuyiqiniso ibani nenhlonipho umzuzwana nje ukushumayela bese kuthi ke bengizokwenza ukubizela ealtare kodwa nguye ongibizile ukuba ngenze lokhu ngakho impela uzongisiza Yebo nakho-ke lelo nenekazi elihlezi khona lapho emuva ligqoke ingubo ethi ayibe bomvu ngokusawolintshi likhulekela umama walo linqekuzisa ikhanda lalo ngapha linezinwele ezimnyama sukuma umzuzu nje nenekazi yebo unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo into exakile ngempela yenzekile kuwe emzuzwini odlule nje uzwe ngokoqobo njengento ethobeke ngempela futhi emnandi ekuzungezile ngibuka ngo kuleyo nsika yomlilo ngaphezulu ngo lapho lowo wesifazane emi khona ukhulekela umama wakhe akekho lapha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngomama wakho na ubungakholwa-ke ngayo yonke inhliziyo yakho na unenkathazo yenhliziyo lokho kukuthi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje lapho uhamba umthole esesindile amen uNkulunkulu akubusise uyakholwa na kuloluhlu khuleka futhi uthi Nkosi uNkulunkulu lowo mshumayeli omncane omi lapho kangazi kodwa wena uyangazi futhi ngithinta ingubo yakho ngivumele Nkosi ngivumele lapha khona kanye phezu kwendoda eyikhaladi ehlezi sidlangaleleni lapha ekupheleni kodlu ibhekene nokuhlinzwa Have you a prayer card? Wena mnumzane unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo awulidingi inkathazo yesinye uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa le inkathazo yesinye na uyangikholwa yini kukhona umoya omuhle khona lapho uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu noma inceku yakhe na uxolo lokho kukhubekisa abantu uyakukholwa na ngenhliziyo yakho yonke na
Thank you sir
Ngiyabonga mnumzane leyo yindlela yokukholwa kulabo abathunywe nguNkulunkulu uma ufuna ukuphumelela uyakwazi athi kwenze
Mr Benton that's your name
Mnumzane Benton igama lakho lelo awusiye walapha ungowasedolobheni ukuthiwa yiCompton uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke sekuphelile uNkulunkulu akubusise Uyakholwa na
Right straight back the line is a lady She's praying for a loved one. And the loved one has a stroke. It's an elderly man.
Khona ngoya emuva emgqeni yini nenkazi likhulekela othandekayo futhi othandekayo unesifo sohlangothi indoda esikhulile ininekazi inkosikazi Dawson Kholo.
Have you a prayer card lady? You do not.
Unalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na awunalo angikwazi uyisihambi kimi kodwa ukholekela othandekayo futhi lowo othandekayo unesifo sohlangothi ngumkhulu
and he doesn't live here he lives at a place called Bakersfield
futhi akahlali lapha uhlala endaweni ebizwa ngeBakersfield futhi ungumshumayeli wevangeli lowo nguyisho kanje nkosi
you believe Have faith now.
Uyakholwa na? Yiba nokukholwa manje. Lelinenekazi elihlezi lapha likhuleka linenkathazo enhliziyo lihlezi emuva lapho ngo lingibuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa nenekazi na inenekazi elimpunga linikina ikhanda lalo khona ngo ngapha kulungile wena yebo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na unalo ikhanda lomkhuleko na awunalo awulidingi inkathazo yakho yenhliziyo isikushile manje manje buka qhubeka manje uma ulahlekelwa ukukholwa uzizo ukahle
namanje the faith that can make you feel all right right now can keep you that way as long as you keep ukholwa
obungakwenza uzizwe ukahle njengamanje kungakugcina kanjalo inqobo nje uma ugcina lokho kukholwa ungakungabazi amen ngiyabona kukhona lapha phezu kwalelinenekazi kulokhu ngemuva nje kwenenekazi elisesihlalweni sinamasondo ngowesifazane emuva lapho yebo yininekazi lelinenekazi elihlezi lapho likhulekela umama walo walo ohlezi eduze kwalo lapho ukhulekela yena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngaye na uzokwenza yini unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo kulungile uma ukholwa ukuthi isifo sikaBrian sizomshiya beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzosinda ungangabazi uyimbali yaseSharon umduze wesigodi isiqinisekiso sokuthi uyaphila kuze kube phakade uyakukholwa na ungathanda ukuza ngalesi sikhathi njengesimemo na donke yonke imiphefumulo yesono ecindezelweyo ningeza manje futhi nime lapha na uma ezongazisa ukuthi ziyini izikhathazo zabantu nakho konke ngalezi zinto uyangitshela manje kukhona abantu phakathi lapha obekufanele beze futhi banikele ukuphila kwabo kuye nizoza na phakama ngo uphume esihlalweni sakho wena ophakamise isandla sakho woza lapha ngo futhi ume wena ongakaze uzalwe ngokusha awazi lutho ngoNkulunkulu nalezi zinto uzoza manje na ebukhweneni bakhe uma ukholwa ukuthi lona ngumoya ongcwele woza manje sisamile futhi sicula ihubo noma ngabe yini wena oyikhethile noma yini futhi sisamile futhi sicula leliculo ngifuna nize khona manje ngaphambi kokuba siqhubeke nenkonzo yomkhuleko asibone siqede lokhu ngoba ukuthize kushilo ngaleyo nkathi nje yenza kubizela kwakho ealtare manje ushumayele ngesiqinisekiso futhi nakho lapho okhona ngiqinisekile ukuthi ngilapha amen uma ningeke nikubone lokho bangane nini kukuthekile kukhona kungalungile aninathemba lapho uNkulunkulu enza into enjalo bangaki abakholwayo ukuthi ulapha na bangaka bakholwa ukuthi nguye na ngineqiniso ngenhliziyo yami yonke nebhayibheli lami uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu omkhulu unginguye hayi nganginguye ulapha enza enyameni yabantu bakhe into efanayo ayenza ngekathi esenyameni yomuntu kulo mhlaba haleluya ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke nikholwa into efanayo na sisamile sonke wozani ngapha nonke ngingathanda ukuxawula isandla senu ngime lapha futhi nginithinde futhi uma nifuna ukuthola uKristu nicele intethelelo yesono senu
Come right out, come down this way.
Kunjalo phuma ngo futhi wehle ngapha. umzuzwana nje ukusola kukamoya ongcwele ngikathi izandla ezingamakhulu amabili noma okungaphezulu zikhuphukile emizuzwini embalwa idlule kwathi lapho ngenza ukubizela i-altare cishe abangamakhulu amathathu baphume ngomnyango behamba ngenye indlela nomfanyana ababili babo ufikile futhi waguqa lapho eceleni ukhuluma ngesodoma negomora ukhuluma ngosuku lokwahlulela oluyisandla lapho unkulunkulu emseni wakhe ekhombisa yonke into angayenza nabantu benziwe lukhuni evangelini baze baphume ngqo ebusweni bukamoya ongcwele uthi bona bekungebona abantu yebo bekungabantu abebefanele beze uma ngazi ukuthi lokhu kuyini ngiyazi ukuthi lokho bekuyini yebo mnumzane umoya ongcwele udabuke ngokwesabekayo futhi kungenzeka ukuthi ukwenzile esikhathini sakho sokugcina ngiyethemba ukuthi akunjalo kodwa kungenzeka ukuthi ukwenzile esikhathini sakho sokugcina lokhu kungokwenkosi futhi khumbula nje angiyena uwaka angilona uhlanya ngiyazi impela ukuthi ngikuphi nokuthi ngikhuluma ngani ya akumangalisi ukuthi singeke sibe nezimvuselelo akumangalisi ukuthi Los Angeles nomhlaba wonke kusendleleni yawo eya esogweni akumangalisi ukuthi nivuthwela ibhomu le-atom nina abantwana abancane hlalani phansi ngasohlangothini lwesiphambane futhi nihlale lapho ihora seliseduze ngangena ebombeyi yendiya lapha kungekudala ngase ngicosha iphepha lathi isibonakaliso sokuzamazama komhlaba sesiphelile ezinsukwini ezimbili noma ezintathu ngaphambi kokuba kuzamazama komhlaba kufike zonke izinyoni ezincane zandiza zasuka ezidlekeni zazo ezindongeni zamadwala zonke izimvu nezinkomo ezazimi ngasezinhlangothini zezindonga zaphumela endle zonke futhi zama zibambelele enye kwenye uhlobo lokuncika kanje enye nenye zenzelana umthunzi ngani na kwakukhona ukuzibonela kwemvelo into ethile yazitshela ukuthi kwakukhona ukuzamazama komhlaba okuzayo ukuzamazama komhlaba kwazamazamisa lezo zindonga zawa phansi ube zahlala lapho zaziyobhubha kodwa manje emva kokuba kuzamazama komhlaba sekuphelile zabuyela ezindongeni futhi ezazimile manje ake ngikutshele mngane ukuthi uNkulunkulu kaMose wayengazingenisa emkhunjini wayengabasusa kulezo zindonga futhi uma uNkulunkulu ngokuzibonela kwemvelo enyonini engayibiza isuke engozini bekufanele kangakananike ukubiza izidalwa ezingabantu eziphefumulelwe ngumoya ongcwele na into embi kanje pho isizukulwane esiphingayo kanje pho indawo embi kanje pho esiphila kuyo isizwe esonayo esingamesabi uNkulunkulu kanje esinaso abalahle uNkulunkulu abazonda uNkulunkulu abafuna izibonakaliso abagibeli benqola yebhendi abalingizi abazikhathanisayo benyama beholwa yinqwaba yelutho futhi befika ekupheleni komgwaqo ngikhuluma lokho egameni lenkosi ngizophinda ngibize kanye futhi kukuwe ukuthi uphendule kulungile Kubulani ngolunye usuku ngiyoma ebukhoneni bakho ebusweni bukaNkulunkulu lapho lesi sizukulwane sikhuphuka ngiyakunika kulobu busuku inkululeko ezoneni zakho ngoJesu Kristu ngikunika ukuthula okudlula ukuqonda ngikunika umbhaphathizo kamoya ongcwele uma uzolandela iziqondiso zebhayibheli likaNkulunkulu ngeke uze ukwamukele na ngenkathi abefundisi behla uma bethanda bazungeze laba bantu Asiphakamise izandla zethu manje futhi sidumise uNkulunkulu ngamunye wethu nikele impilo yakho. Nkosi Jesu yamukela umnikelo wethu Nkosi kanye no laba bantu abase altare bamukele egameni lika Jesu Kristu.